Ilukuluku.
Ingabe izakhimzimba zisebenza kanjani noma amasosha omzimba asebenza kanjani ukusilwela ezifweni? Ilukuluku with Nomasiko and Sibusiso sikhuluma isayensi ngolimi lwethu. A podcast by POC and Sci-Fi. So umzimba like senginakho ukuqonda ukuthi yazi mangike ngaphathwa umkhuhlane. Next time mangiphatha umkhuhlane yaza uza kungiphatha njengalesi yasikhathi. Khona isikhathi I think ngangise primary school esikoleni samabanga phansi engaphathwa umkhuhlane. Ngikhumbula kwakhona umama wamakhelwane, umama wakaNdebele wayefika, umama kaNdebele efika ephethe ibozane ne-alarm. Ngagula ngalala phansi. Emva kwalokho umkhuhlane akaze mina ungilalise phansi.
Yeah.
Like uthola ukuthi manje ngiyahlehlezwa nje ukucinana. Here and there. But umkhuhlane awusangiphathi ngale yandle. Hey, wangiphatha umkhuhlane lapha. Yeah, I think ngangisembedeni iviki lonke. Ngigula ngempela. Yini le yenza ukuthi uma isifo sike sakuphatha? Emva kwalokho kuvele kube ngathi nje masesifika vekuthiwa the Bluetooth device is ready to pair us. Kuvele kube ngathi hayi Bluetooth ya connector.
Yeah.
Yenziwa yini leyo nto?
Okay. Iningi lethu siyazi ngama social mzimba. Kodwa ama social mzimba ethu ongakubiza mhlambe immunity i system yomzimba elwayo ngaso sonke isikhathi like ihlezi ayiphumule yabo. Abantu abaningi bathanda ukubiza immunity ngama social mzimba kodwa mawubuka kahle immunity immune system yethu ukuthi akuona amasosha ongakubiza ngokuthi nje uhulumeni basically
ongqongqoshe
unama role amaningi yabona ama role amaningi ahleze ebhizi emzimbeni alokho enza leyo nto. So ingane mayizalwa izalwa ingenayo amalokho nga amasosha omzimba
kwenziwa yini lokho ngoba phela esiswini samzala ngithi umzali uyagula. Umzali mayisakhulelwe uyaphatha umkhuhlane kwenziwa yini uthi ingane ingayitholi lo umkhuhlane?
So into eyenzakalayo ingane mayiphakathi kumama wayo kwane lento le placenta ibizwa ngani konje ngeZulu placenta inegama layo.
Kodwa yazi ngiyalazi.
Yeah, ngiyacabanga
lelo gama.
Yes, gama lelo. Yes.
Umzanyane.
Yes, umzanyane.
Yes.
So umzanyane ukhona emzimbeni wa mama ukuze ingane ikwazi ukuthola ukudla kumama. Kodwa ingane nomama bathintane. Bacishe bethintane kodwa
kune bahlele endlini eyodwa kodwa bambathe blanket abangafani.
Yes, uphakathi kumama wakhe kodwa abathintene yabo. Ukuthi nje uthola ukudla kumama wakhe.
Imbathele ingubo yakhe, imbathele ingubo yakhe.
Yes, umama wakhe mayedla into amnika yona nje amalokho ngama
yamphosela.
Uyamphosela nje basically.
Akamthinti.
Yes, kancane kodwa hayi ukudla ukuthi solid food ukuthi kuhamba ngegazi lakhe and then igazi lama negazi lengane icishe kuthintane. So ukudla nama nutrients asuka kuma angene kwingane yabo. So izinto ezinkulu ayingeni njengama germs kodwa amanye ama virus ayangena njengayo i HIV kodwa uyakwazi ukuthi kube khona ilokhunga
imshanguzo
oyithathayo ukho nozokwenza
lo ingadlulele
enganeni. Yes, so usebenzisa le system ekhona vele ukuthi ingane ingathintane noma mawudla
le ngoba activator lo
ba activator lokho ukuthi kube stronger
kuyabo.
Yes, ukuthi ingadlulele. So so mama mayigula kanjani ingane ayiguli. Into eyenzakala mama ayigula ingane ngeke ize wathola ama nutrients ewadingayo. So ila ilokho kuzokwenza ukuthi ingane ingabe right umama egula hayi ukuthi uma uzodlulisa isifo sakhe
zwelisene timule nayo ikhwehlele manje.
Ehhe, exactly. So manje ingane izalwa ingenayo immune system angithi yabona nje akho lutho.
So ayina ama social ayina hulmain.
Ayina hulmain, exactly. So manje iwathola ama social mzimba oqala iwathola from umama mayencelisa. So
that's interesting.
So, yes, exactly. So ubisi la mama kunelokho ngakune kunokudla vele ingane oyidingayo ngathi phende kube khona amanye ama social mzimba
namagciwane
amancane ama social mzimba asuka kumama osaziyo ukuthi osetrainile basically umzimba wakho ukuthi ukwazi ukuthi uhandlishe ukuthi ubhekane nezifo ezikhona nomkhuhlane
nazo zonke lezo zinto. Oh, so umama uno minister adluliselo MEC enganeni.
Exactly, yes. Okay. Yes, uno minister udlulisa MEC enganeni. Kodwa still nabo laba they are not enough. Angithi so ingane ingakho ingane kunyaka oqala wayo ihlezi igula nje sonke isikhathi. Igula kodwa ingafi. Yabo if uphethe umkhuhlane noma isipho esinye isifo unegciwane kuyakuphatha and then uyalokhunga uya survive and lokho ukusurvive kuzokwenza ukuthi ulokhunge ube nama social mzimba strong. Yabo. So ingane mayizala ayinawo ama social mzimba izowathola ngokuthi lokho iphila iphathwa kahle nakho konke lokho angithi.
So iguliswa yini ingane ezikhula? Iguliswa
ayiwatholi onke ama social mzimba from umama ewadengayo.
Ayiguliswa ama social mzimba. Iguliswa ukuthi ayiwatholi.
Ikhuliswa ukuthi izo lawa ewatholayo enzela ukuthi ingane ingafi ngevikulayo yokuqala ngoba into eyenzakalayo ukuthi into besingayazi kudala ukuthi amagcewane akhona yonke indawo yonke into oyithinta kunamagcewane yonke indawo ngisho umuntu okuthintayo omunye ugcela amagcewane uzokuthinta nawe ugcela amagcewane so ingane mayiphuma kumama ayina ayikaze wabona lamagcewane lawo izophuma ngaphandle
iqale ukuthinta amagcewane and then umzimbuthuke bese yagula
and then exactly so umama uyinika amagcewane amancane akhe I mean ama social mzimba uze kwazi ingane lokhu ukuthi ingashoni kule level lakho yokuqala
likhula ninike iParliament
lasemzimba likhula kancane izingane ikhula ingakho ingane sihlezi phethwa umkhuhlane sinama fingerland nakho konke lokho umzimba uya trainer ngaso sonke isikhathi utrainer nje ukuthi mayiphethwa umkhuhlane manje umkhuhlane lo uzolandela ngeke uze ube mubi njengalowo kade umphethe
umzimba utrainer amasosha ke manje
utrainer amakhansela ngaso sonke isikhathi yabo okay. So manje amagciwane ahleze khona efuna ukulokhunga ukungena emzimbeni ngaso sonke isikhathi yabo ngaso sonke isikhathi ahleze ufuna ukungena emzimbeni and into esinayo ibhela yokuqala esingathi mhlambe iborder before amasosha eqale elwe isikhumba sakho keeps everything outside ukuthi ingangena amagciwane
so ingane mayiba ne rash sokwenzakalana
so angithi ama isikhumba keeps everything out kodwa manje khona amanye amagciwane angena ngamehla ngena ngendlema ngena ngomlomo
bese iveza ngesikhumba
bese kuyiveza ngesikhumba ngithi yabona ingane ihamba sithatha yonke into zifaka emlonge nakho konke lokho so sithatha lokho ngcola lokho so if wena asithi siyajabula manje sikhathe siphila kuso yabo if ngekhathi mhlambe zama 1600-1700 mawusikeka nje emnweni ngenzeka ukuthi mawusikeka lapha emnweni ubone nje ah ungene udoti omncane lapho namhlanje ngavela ufaka ibandage ukline ngelokhu ngukline nge
Nge-Savlon nge-Dettol disinfectant noma yipi
ukline ufake ngensipho ufake ibandage uright kudala abantu babefa makwenze kanjalo ngoba amagciwane malingena elokhu nganeni esikhumbeni awekho ama antibiotic ayikho izinto zokuklina kahle umuntu uzofa
azikho ibulala amagciwane
azikho yes kodwa namhlanje sinakho lokho ukuthi ukwazi uklina kodwa lapho khona amagciwane asaqhubeke kwazi ukungena even if uklinile lapho so mase ngenile esikhumbeni lapho lemale khona elapho singena khona amasosha akeke eseqala umsebenzi wawo
manje amasosha enzani ayangena ke manje azodula lento engenile
maningi amasosha yes awoqala mhlawumbe azongena into azoyenza oqala khona azoyigwinya lezi zinto ezingenile amagcibana angenile lazo zama ukugwinya ayayigwinya mase eyiqhumisa phakathi so imagine isilwane sovele siqhamuke sikudla mase simusa uyaqhuma phakathi
uphenduka i grenade wena
Yisiyaqhuma ukhona phakathi kutsona khona
oh like udliwe wena i grenade
bese
niyaqhuma
bese niyaqhuma nonke yes
okay.
So ikhona ukuqala okwenzakalayo lokho and then amanye ama social mzimba afika ngokuthi umzimba wenzwe leyo ndawo ivuvukale ngoba uvuvukala lapho imali ekhona that is a very good thing usho ukuthi umzimba wakho uyalwa lapho uyalwa lapha ngithi so into enzakalayo makushisa kakhulu into enzakalayo umzimba uyakwazi ukuthi ama social mzimba eyolwa kahle bazama umzimba uzama ubulala igciwane leli lingenini
ngokuvuvukala kwakho bese kuyashisa futhi ngokuvukela kuyashisa so kushisa ama social asebenza
egijima ayajuluka
ayashisela
ayafa futhi nawo angithi mayefa imzimba yawo macabanga ukuthi iyapi
ngoba basempini
azofa eqhume lapho And then yazi ukuthi inenzakalayo kwenzakala manje mhlawumbe mawusikekile noma une khona lapho khona ulimale khona and then
kuyoma kube nesikhokho
kodwa bengenkathi kuba khona ne lokho
ngiyabhipha sometimes kube nobovu
kubona okay macama ngobovu yini
iphasi
yini
ubovu
buqhamuka lapho nje wayeni buqhamuka lapho nje wayeni
amagciwane like ukuthi amagciwane aphilayo shuthi angafanga
ama social komzimba asefile.
Ah, kanti tombstone.
I tombstone basically eh.
I grave.
So manje mawuyiqhumisa musubona kulokho nga
ukuphuma. Ithuna leli.
Yes.
La ama social komzimba lele
khona. Exactly. So wena mawune lokho nga mawune mawune pass lapho kusho ukuthi umzimba wakho usebenzile uyasebenza ngaso sonke isikhathi ukuthi kulokho. Kodwa manje that's what ama social mzimba akho akwenzayo yabo.
So umzimba uyiwozone.
Uyiwozone ngaso sonke isikhathi. Yaliwa nje ngaso sonke isikhathi ngoba khona amagciwane azama ukulokhu ngokungena.
Okay.
Manje bese kuba khona ama social mzimba a specially ke mhlawumbe ngawabiza ngama special ops awenzayo. So amanye ama social mzimba lawo aseyibonile igciwane elingenile ukuthi linjani. Ayakwazi ukulo identify ne barcode yakhona ngithi yabo. So lama social mzimba asele yes ibarcode lama social mzimba asele amaningi awo azofa ukuze umzimba wakho ungalokhu usebenzisa energy iningi yabo mase ay few ama social azohamba ayohlala endaweni ethize emzimbeni wakho ngoba sene memory
ayohlala emkhandlwini ayohlala kuparlament leslo
asene intelligence basically asene memory ukuthi okay naka magcinwana angena
asuke lapho ayepitola ayotshela abakhulu ukuthi kungena usibanibani kwasibana kunje
bakwenzelani lokho benzela ukuthi next time
mayifika lo futhi
lo sesiyamazi ukuthi unjani nokuthi samulela kanjani last time
so strategy is same
strategy ukuthi simbulala kanjalo
this time futhi holy spirit
activate exactly so kanjalo so angithi and leyo nto leyo yenzeka ngaso sonke isikhathi ingakho uma kade uphethe umkhuhlane thizeni odalwa ngoba umkhuhlane odalwa amagciwane so mawuzophinda ukuphatha lo umkhuhlane lowo kuzobalela ukuthi either ungaguli noma uzogula kancane ngoba umzimba sekulula manje useyawazi la leligciwane ukuthi udila kanjani nalo sabonga kakhulu ukuthi nilalele nize nifike ekugcineni episode yethu namhlanje. Cela uma kukhona any topic enifuna ukuthi sikhulume ngayo noma nifuna ukuzwa kakhulu ngale topic esiqalile namhlanje, nisithinte ku Twitter wethu, nisithinte ku Facebook, lapho nizosithola khona. Okwamanje angicabanga ukuthi asivale. Sesiyobonana kwi episode
sesiqhubeka sifunda ngama social mzimba ke manje sesigila izifo ezihlukile ezinayo imigomo mhlambe. Okay, all right,
yeah. So siyabonga ukuthi nilalele ilukuluku, a podcast by POC and Cybri. Sikhuluma science ngolimi lwethu.
Thank you.
Ilukuluku.